Blackout Media. No need for the intro.
My name is Chinua.
I'm feeling it. Stash it together.
Quali bado se haiti ayo metaipanga sez. Ino tofyo metaba pwengi chite kopareti. Bala kufumia mochi molao. Chite tufika pafika chanangao. Dendi bala kushembao. Kasumi na lisa jiba fleki wa mora bado. Drop them down. You can do better, drop them down. Hey, baby drop them down. Kutaba kutemwa drop them down. Yeah. Tumpila ba mwende teti palwandi. Umuntu choishi besha kulanda. Asika na pachinto chota kwata. Tewa kukonko kaye mpanga. Kapulanga na mwishi na tanyanta. Pole pole, ukafika pole pole. Kusalege ba jompole. Taba kutemwa ni wa mwankole. Kwali ba jose haiti ayo metaipanga sesi. Ino tofyo metaba kwenye fika chite koparetu. Wala kufumia mochi molao. Chite tufika pafika chana mbao. Deli wala kushe mbao. Kasumi na lisa jiba fiki wa mwano. Drop em down. You can do better, drop em down. Baby drop em down. Taba kutemwa drop em down. Drop em down.
Music.